Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Doyo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Sakirabe hidibe ono e jamnoga e jenay hande don kollitide wiide hande noga jen lewru outu 2014 sappo jeddi yamde jabburi mi silma chapande nay e jeegon le studio tamani maison la presse min goni Bokar Sori woni do kabaruji do petting jaratu boggi jande to on compétite hande do wiide tawede nyaw e bula o ana beydo sakade fu ena hadali ministre humanibe cellal be ena leede sedawde kawrundi fu nokku biete do Ankara la modde Ghana kollitide hakkillaaji den no baaltaaki fay seeda le commune fale ya o ena nan holitide o commune nan ana herondiri e lagine gelle maji sappo jedde ka fu nan an karondiri to ena dardi laamu ena fiada bereji nan kawjorde ni do nan dido dedo gelle won pelle murtude be ena ana anniya nan be mi holi e le batu mabbe gaddo waga dugo ena ben be amdi aadi habude e hono dugo chomdi le sa hangal kala nan bete hande do ena bombuji tipama le kamminisma o nan gondo gel hakuto gel hakko en nen holitide bura balde hunu bura balde didi fes hono ko bombu jetti panoto bismillah modon estijo tamani nyaw e bula o tawede hollitide ana beyda warde yimbe fu hadaali horebe leede sidiyawode eno hawjode nono hawroyde neno batu mawdo Ankara be dardi leede de eno an hanko be uddita keri hakkunde mabbe e leede godde de ena ana buri yimbe ujunode temede joy hono be nyaw o wari walde mawni wetedo invest ko humanidi cellalnde ena kanyu an hanko te huldi ana huldi holi holli wiide pati den mayde de maybe burani ena hewda an hanko teede dabereji pewdo kewdo bula ko yotto yimbe ujunaji noga woni nan ko dammina ana wara fa maye hen kedo den Umar Waygalo
le kawrital mabbe dum woni kambe ministre en kuminibe cellal gombe le afrique dum woni leedel kedo de hirnange de be kolitiwide be fu be jaltina dati goti yalla be kaba dum woni nyaw noddirter ebola o sandu walde adnar ndu be kolitiwide wakkati jono nyaw ebola o yalte juude fey kanko horeje leedi dum woni Ghana o holitiwide wakkati jono sina leedel de fu kokkindira juude be jayal hono be ngatta fa be kaba e o nyaw o holitiwide du leedel de nyaw o woni mudum ko sabi na dum woni ko wi'a diwoji din jippata ko ton ko dum waddi ton dum won tiidallaaji fa immini hakkile yimbe yogaabe an ton jaati sandu walde adnaara Allah dum woni humminiido laanaaji diwoji di be kolitiwidi di diwoji di kaani jippade dum won to di joppuno jippade to fur yelle dum yaafina dum woni nyaamdu leede leede
leede malindi tan woni hono do tan ni sariyaaji walde on cellal adnaaru en bamne ho sabi uddali keri e hakkune mudo e leede en fay seeda holitiide hande wiide ko min fale ya o kanyu le mali do en ana herondiri e lagine gelle sappo didi ngoni ton ena e odo commune hono jmaare mudun do ana ya faaye ujunaji sappo jeddi bi adama hande hakkilaji mabbe balta fay seeda denno be dardi laamu o fiida bereji bangal nyaw e bula ono yalla an hako tanobe denor to do isa fakaba wallam do diri e beto num keita goto e horebe biron do ne falyan ko ena nyano holliti de kado de Usman Diko
do hawni kemen ko commune falya yegitale dabara faddade nyaw e bula o commune o joyfu neede kerol mu ana herondiri e lagine maya ana seka dun go asudu mundu yo lagine dabra cellal le commune o ana famdi sembe men bindi e ministre kumane di cellal leedi men andinde dum miden domti jaabu de mum men dokki dabareji kandi fewde e farrati o do nyaaw do kerol hakkunde ame e lagine sabe yawarane heddi denno rabgol o do nyaaw ana hulbini e le kedde leedi ndi kanyu e keri hakkunde mali senegal mauritani kanyi e lagine hore ana hani huncanede dum ko yaawi le o do commune falea fa dabra hebe
sakira be neltire min mi jago modon e le helloji Facebook Twitter studio tamani di on jarama
tamani
beta hande kasen wakati 4h hono bombuji nay godde kany won ko tipale kamminisma goddo agel hokko en bura balle didi hono majje tipanomo to en ka holno yonkiji keddano gen jonno an famu andarte yalla won ko wadi to en bangal torraji gube pelle murtude en kawri kenya waga dugu do hono fuu hono len ka borde an han ko be dum won ko be kawre mudo pati jondi malfe fuu dugale sa hangal kasam den baase du yeddondirde yalla ebe pamrebe ka kal dongota e lebbatu daminaado o e ma kanyo e menala kambe dumbe kawri e dongota be ngipi basi hakkude mabbe kede de Umar Waygalu
le lewru jabbi non du basi wasena wodude hakkude e menela e MAA le kawrtal mabbe balde nay dum woni ko wadno to waga dugguto ko kanko dum woni horejo MAA no dirtodo Mohamed Ouldou Sidi Mohamed o kanyo Algabas ag intala be kolliti wiide be fuli hala wota be nyifan dum woni basi gondo hakkude mabbe o fa han kasen ko be kolliti wiide le hen be fu be kawrtal be nangindira dum woni kaldale kawral kangal wadde to Algérie balde ngaroje de be dartan le hen dudum won yoppiter sa ha leedi ndi kanko Mohamed Ousmane ag Mohamed dum won jado hala e CPA burdo battade dum woni MAA o holliti wiide kambe ko e mabbe kabe tawete dum woni fa mali ndi tawe ndi wana leedi feccetendi be nangindiran dum woni laamu mali o du fa hande ko kanko jado hala jo holliti wiide le hen ko be tawdete dum woni laamu mali o no be ngatta fa tawe mali ndi wana leedi feccetendi
den no hollutide sabaju kewdi ngadata so tollo libileedo goddo ena ngarta le mali do ena hala yimbe ko futi ujunaji temedere chapande nayo woni tollo yibe leede neno godde de hala mu ana wajjimbini hala e le batu alje o ena holitide Mamadou Diawara kanko nan hanko to mo kawro yino an hanko yewde hunde fuku no joka hono heribe enen le studio tamani be mo wari mo hawdi do ende yewtere mo de heri ne studio tamani ne o wi an hanko kina taw jama o futta jora ndena gu ndeno tabiti neno so jama o heba wartude fa ala bakere de Ousmane Diko
il n'est pas wartugol nyongitibe mali hewbe wawa latade se holar wartari e leleedi ndi kabar ko alje dundu yoga ana wawi wartude ka wana fu yimbe kolaaki kawrangal be kolaaki gube murtu kaptoje de faysode kawri e laamu leedi ndi sabe faysode kawre e laamu leedi ndi sabe de yo dum luttundiral sinuji na batte hore antaku so ajewi kabar kidal walde mawde woni hakkunde sinuji burdabe imrad ka ifogas gakkeji di ana mbawi fillitade won yoga e wittube be mbaba wirfade se koral wadali
so fa ham jam heba ka sa halle malito en hakillaji mbalta kile bamako luz sabi faiseda holitide sabi bandi jom en kabarde bonde mbasata garnyade yimbe den non jen hunyende kala njada e moto ngaji mudun kede den Umar Waygalu
ngui ko moto ngaji dun heewdo bamako do hande sanne sa kambe bibele bombe hande fe so nyaloma be kulata dum won tetude yimbe be moto ngaydi karahan tawde wiyede laamo wadi no dum woni hejo golleji mudu wakkati gotana wutanno fa dia yalla hono watta fa haba be bibele bombe wakkati jono wiama jababu fe hunde ka yiya ka le hen kambe police ngabe dartobe le laawi be dan holliti wiide ko be darto ko fu dum wada hono so nguyka ka buyti le laawi yantar jabbe nonde to kalaban koroto won suko jango lekol goto mo bari ton saabi jagarta bete ande do bamako do dum won dembugal suudu amen mawnu do min jiddirta kabaruji di do yimbe an kewno le dati di fu dum haba bombe didon be ngari faabe teti neddo goto moto mun don wakande be teta non de dubbe immini yite yaade do wakkati jonan holla wiide idun yaha tan wayde denago kana be do do bamako do dum woni ciudi to police ngabbe to kambe ko be kolliti wiide li hen be ngala den bawde fufaabe denna dum woni jamare de
tamani tamani sijo tamani
sakiraabe jeewu regime ngaji non jeewen ko wonani en ton fa hande service en koobe kota sa halle mali to en non ciudi laamu kalkanoodi tondi an han ko to boddi mo intinede hono tribunal nyafunke ngal an fa yoto hubere prefet kanye yotte gollide sous prefet en premier ministre kanyo yehino to uditoyde galleji kurdum innato mo inirade ko yaata en million chapande jeddi e joyi kal c'est pas ministre kuma nido kabaruji jirwer ha walu jiam cini dan kany e lawal kala o daw ana e dagol fa buremna Abdoulaye Idrissa Maiga kanko mo yehi hawjo yaade hunde fugo no ko hebi tabintinede horoyde dum en e golleji barasi na hagitirde jiam den tawsa ande en o tawidu ko kowji tondi ka fungurji imo holli TV de million temere temedere kani neno imirede hana ko tata iminindirede tata wolsiga so ngol beta hande golleji mawde hono tata wongol an hana ko tawi poddi to en agila holli hollitide hitande 1877 e 1890 woni ko ceba traore neno mahuno gol do tata wolsiga so en gol poddi mo intinede bete hande ministre cellal o e dogotoro je mali kanko mo landini batu hunde wona mawdo balde tati segufa en horebe ten men dogotoro to be pida dabereji nenno cabbinoji jama fonde e bangal safareji nenno hawjore nyaw o kala o rentini hono nyaw bete do o e bola o hono halaji hunde je halobe radioji kany e hunde fu jokka e radioji segube en ko futi yimbe chapanta ton puddi janginede kabaruji kabbidi e nyaw e bola o en bete hande de jande an hako fuddama nenno segun kobe mutin kobe kany sukan son kobe gadnaade le jando hono de jande wadama dum an haado hono halobe radioji kulikoro kany e kaybe le kulikoro dum watta so yimbe tedo e nyaw e bola o on jaram on kumpitama hande wiide hun fuko no tawebe tawede nyaw ebola wana wodi an beedo nyine kala ministre hobe ko leede sadawode be kawri ankara faabe fiida dabe reji nden wonko pelle murtube de en pamri nen hun fu jokale batu mabbe gaddo waga dugu en be bamdi aadi nen chondi fu duko fu chondi fu pati wade ele sa hangal bete hande dum holiti de bombuji nay goddo wonko tipa le kam ministre goddo agel hokko o bura balde didi ko hun majji tipa do ton on jarama e hedade muñi seeda sabi yewtere an wodi.